Viva fuaco kati kubanga buchanga veyo zira banga kwentu makuba jeno nepulu chano de chatuka bwenjite gantegera bwerere etungula musizanyo mukuri katembaga ya jowe kitarunye chakoja fe naye mugume viva webyo musonyi wo butajanze nalineke biziwe byamanyi atenga nebaruwa ya mama Najifuna luvanyoma nyona yo Wabulanyigira bwerere Embera yete chagabadimu Kasitamba wereze nsimbi zemukoze samu sabire busabizi sala Ebyo okufira kugwanga tetu chabitya kasitoba ngonya sente Sinza kwesiba mbwavu mwana muwala ngatembadde njaye na chansi Kizibu kale tata wafe mundabire Wabula simanyi lwendijja Chotira bila mto wange Kusi joli kufubu jimare Bubwa malaya fubu webarame Mwanyina zis Freddy mundabire Atalia chokati Echo chirabira kunze kama kogere nseno kunja ula ni mangi Bache chari chinganyi no kufumbi wanze mubuto nalinga wachejo Ano musajia sula kuntujo Anti ngankabu kuzibyo vute Na yera vaha nseno wensuza netuko kunsuzo mkwano wanagawa Kakati tumara nebanga Sosiru akubasi mujukira Na yore mbera yenseno Ya kutuso kuhula ukalira Nekampalo mwelezi wawana Zewe ya ne mana kula mumbasa Atenchono sanga kongu Kajeno nyakatare keningu We maro zitunda mangu wago Nino nyereza wena jebizigo bienviri Enairo piva vya gara nyokati We mbasi bitute mfiru wa sente Uruabe kandivara vantianzi Pavuliru chanta varantio Nabuwa uru na kurwerele Kebe sande njimala kukazi Gantauka Zibunga bino Omulimu gwali gwankumbi Wona wola ganga mwemuve chifunta chabana Kalinga bomalo kusiga Ebitirira bibera byangongo Ngane bwochalo kumalo mwezi Kasito sawe chigali chabana Bale mengo kuzindi bwendwadde Bwe wama bali n'emirembe mbirebyo Naye kati emirimu gyefuula n'ekitusi bakose kukosigala mpanga N'omuntu tekyali mwesimbu Gwosi gitanu nyakunyaga Nebayo bankola za mwezi Nekifo chali muwa chigula sente Olubero kusegu kabuti Ngacheta gasekera mkwawa Karebyo byebi mkwebya bitureme sana oluso kulambula bafe Nore mkuzika kunganda Nemikore mbirale jamanyi tulabi bingi nyebi tuoge wakeyo Lero kumiri mungejo Jevoge labi kumaramanyi Nivoba wakwata kwa beyi Akaka sanga boyo zatoi Abamu batoka nutubika Abazate ne baba kabyoro Omulala jana bagwakawo nabatereza nti sala malaya wesenebu Mutegekeza kugula kesi Abasajja abasembisa layini Tekimutisa kobe n'endwadde Kasita gw'omupookera ssente Soluusa abaayogeza ffujjo Bayomu kwaba abatakwagaliza Bannayuganda bannaffe abasamwasamwa mutuuleko tukonjeranga mutyo Abamu tulina babbaffe N'osanga nga bamugambye biti Balowabeera n'omutima ogupa kunkana lw'okoma wakufuulira ebyeru Nze nabirekera mukama banjogerako kaboogere nabo ekyo bakola Ye yamanyi nga bwali taasanze Kuba buli kimu kibeera n'etuuko Kizibu nnyo okumanya eby'omumaaso Bwe ndi musanga yabivaako dda ndiguma
Por otro campo